echo na wo chiraba olaba ne bawala banno bakugamba kitufoyira nene buza kati atolwa basajja omukwano bakugamba kijoyita te bakutwala nundika eyo mukubo joyitira abakukwana bangi naye mukwano sabato bawa chansi yenza kwagala tochuse ndowoza oba masimu agakukubirwa era mukwano nkusaba buba webase lowoza nze lowoza kunze bobanga ogenda okwebaka essimu esemba y'omukwano gikubire nze bamisirimba kwagala n'omutima gwange era z'omukwano gw'okugwerabira galiba magombe lowoza kunze bobanga ogenda okwebaka essimu esemba y'omukwano gikubire nze neda sirimba kwagala n'omutima gwange era z'omukwano gw'okugwerabira galiba magombe. Nakutya ani olwaba wala olaba nalonda gwene mala mukwano sirikyusa baba benga bekanawa babalungi bakusingako era ndi bagamba mumpumulize nino wange nakusima ani nalonda gwe you are the only girl I want DNA, you wanna treat. Siru kugatika, omurungi wange. Lowoza nze, tola baba lala, yeza kwa gala. Honey, lowoza kunze, bobango gendo kwebaka. Esimwe semba yomukwano, kikubire nze. Bamisirimba. Wagala n'omutima gwange era z'omukwano gw'okugwerabira galiba magombe lowoza kunze bobanga ogenda okwebaka essimu esemba y'omukwano gikubire nze neda sirimba wagala n'omutima gwange era z'omukwano gw'okugwerabira galiba magombe kati bagambe bonna abakwesonga ani tochanonya ofunye omuntu fera yenze sirikulumya mukwano ndaira lowoza nze tolaba balala yenza kwagala ani lowoza kunze obanga ogenda okwebaka esimu esemba y'omukwano gikubire nze bamisirimba kwagala n'omutima gwange era z'omukwano gw'okugwerabira galiba magombe lowoza kunze obanga ogenda okwebaka esimu esemba y'omukwano gikubire nze neda sirimba wagala n'omutima gwange era z'omukwano gw'okugwerabira galiba magombe.